Buddha, Quadamahe Manukura, Koque Te Manukura, King Itu Heitya,
King Itu Heitya.
Ki whakamuri kia ra tauma, te kahui ariki, te mana o te kingitanga, mai mai aroha. Pota tau kingi o te tika, tawhia kingi o te mangarongo, mahuta kingi o te rangi marie. Te rata kingi o te taupoki whakamarie, o te tāpena kara me te whakaoranga o te atua. Koroki kingi o te mana motu hake o ngā waka katoa
o te motu.
Te atai rangi kahu, kuini o te humarie, me te whakakotahinga iwi katoa. E hinga atu he manukura, kwara mai he manukura, ko koe te manukura, kingi tu hei tia. Whakahonore tia, kingi tu hei tia. Me tōna hoaranga tira te atawhai, me arawa tamariki, me te whare kahui ariki e. Rire, rire hou, pai marire. E rerera te tohuranga tira, te paki o matariki. Tāhuhu tonu te mana o te kingitanga e. Tū tonu te kingi Māori, nau te pau he renga waka, he renga wairua, he renga whakaro, waihoko a ratauma,
waihoko a ratauma.
Atu he manukura, kwara mai he manukura, ko koe te manukura, kingi tu hei tia. Kingi, kingi tu hei tia. Haumie. Yeah.